go flow, lusty bone, bone, bone. Go, go flow,
yeah.
Go flow.
With the best MC, tunafanya style nyingi. Hera wanna be one hamia tujivungi. Zaidi ya darasa na watichi namna hii. Wakigusa wana nasa wana zani siwa ski. Punch after punch just as soon wana kaa. Rhyme one touch navo sing ni bala. Wana copy navo rap wana shindo mente. Na wafunga kama zipu hawawezi navo bang niti rap ha. Dona rap kwa mamraka na wastop niti stopa. Wana rap navo taka. Go cause the hard vocal still bado ni so. Again mi number moko from now a girl mo. Sis kiki kwenye radio. Number washa soma wata sema mibi show. Wana hate navo sema. Vocal blaza vasti. Wameka. Yeah, wameka.
Sis kiki kwenye radios. Sonekani kwenye videos. Sis kiki kwenye radios. Sonekani kwenye videos. Sila niko juu zaidi yao. Hey, wala sifanyi kama anavyofanya wao.
Hey, hey.
Wanataka niende faster wakati sipo slow. Wanataka nile bata mbaki fukoni sinado. Hawapendi nikipata liti ubaki ngoma draw. Hey, tubaki ngoma draw. Wanashanga na imba versi lana sauti kama kora. Sipoko kuimpress nafanya kilicho bora. Ni lasty bong na goko flow.
Yeah.
Hey, here we come, here we go.
Kuku hafinja, akisha jua mitam. Mezaliwa kutafuta, ha hope nitapata. Life goes on, japo mambo yanabana. Swaga ziko on, lete beti nzidi chana. Mulani staki soli, niko high kwa divine. Nazisoma kilomita kila engo kama tai. Mulani staki soli, niko high kwa divine. Nazisoma kilomita kila engo kama tai.
Sis kiki kwenye radios. Sonekani kwenye videos. Sis kiki kwenye radios. Sonekani kwenye videos. Ila niko juu zaidi yao. Hey, wala sifanyi kama anavyofanya wao. Hey,
hey, hey. Sis kiki kwenye radios. Sonekani kwenye videos, videos. Sis kiki kwenye radios. Hey, hey, hey. Sis kiki kwenye radios. Sonekani kwenye videos, videos. Sis kiki kwenye radios.
Radios, sonekani kwenye videos. Sis kiki kwenye radios. Sonekani kwenye videos. Ila niko juu zaidi yao. Hey, wala sifanyi kama anavyofanya wao. Hey,
yeah. It's Goko Flow, Rusty Bone, zaidi yao. Yes, Didas K, Dida Mosty, Mosty Inc. Yes.
Mustache beats the cone.